God you pray. You please Lord teach me, teach me. Oh Lord, I want your soul, but if I don't know where to sow, you please Lord show me. Oh yeah.
Asa nikifa moyo leo, na kumbe kesho ndo ulipanga kunibariki itakuwaje. Ante nikikata tamaa leo, na kumbe kesho ndo ulipanga kuniinua itakuwaje.
Oh yeah. Nazidi kazana kwa imani na ngoja, ipo siku itafika. Kazana kwa imani na ngoja, ipo siku itafika.